waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kana waxaa ka mid ah golaha qaranka oo maanta ku heshiiyey in kor loo qaado tirada dadka Australianka ee dalka dib ugu soo noqonaya, iyo Joe Biden oo jeediyey khudbadiisii ugu horreysay oo uu kaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulkiisa. golaha qaranka ayaa maanta oo jimco ahayd ku heshiiyey in la kordhiyo tirada dadka Australianka ee dalka dibaddiisa ka soo noqonaya marka la gaaro 15 bisha Febraayo. New South Wales iyo Queensland ayaa kordhinaya tirada asbuuclaha ah, iyadoo waddanka oo dhan ay hore usoo geli jireen 4,000 qof, haddase la gaarsiinaya 6,300. West Australia ayaan iyadu kordhin doonin rakaabka diyaaradaha ku yimaada gobolkeeda ugu yaraan 2 asbuuc oo kale. isagoo hadlaya kadib shirkii golaha qaranka ee maanta oo jimcaha ka dhacay magaalada Canberra, ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in sidoo kale la ballaarin doono xarunta dadka lagu karantiilo ee Howard Springs oo ku taala Northern Territory si ay dad dheeraada u qaado. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka oo ay xaqiijinayso in dad dheeraada oo Australiana oo dalka dibaddiisa ku xanibnaa ay dib u soo noqdaan.
It was agreed once again that the return of Australian residents is the priority.
Waxaan mar kale isku raacnay in soo noqoshada dadka Australianka ay tahay arrinta aanu mudnaanta siinayno, oo ay dalkooda dib ugu soo noqdaan waa inaanu xasuusano in xadkeennu xiran yahay, cidna aysan soo geli karin. Si aad u soo gasho Australia, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu, waa ama inaad tahay muwaadin ama qof deganaansho kule dalka ama qof ogolaansho gaara la siiyey. Baaritaan la sameeyey ayaa lagu xaqiijiyey in nin waardiye ka ahaa hotel dadka lagu karantiilo uu ka qaaday nooca UK ee coronaviruska ee aadka u fida qof kale oo hotelka deganaa oo dalka dibaddiisa ka soo laabtay. Victoria ayaan maalintii koowaad laga helin wax kays oo coronavirusa, kadib markii nin 26 jira uu soo afjaray 28 maalmood oo isku xiga oo aan wax kaysasa laga diiwaangelin gobolka. Dhammaan dadkii uu la kulmay ninkan iyo kuwii uu la deganaa ayaa laga waayay xanuunka markii la baaray. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoria, Brett Sutton, ayaa sheegay in maamulayaashu ay weli isku dayayaan inay ogaadaan sida caabuqu uu ku fiday, inkastoo ninkan uu raacay, ayuu yiri, dhammaan nidaamkii iyo shuruucdii loogu talagalay.
Droplet spread is managed when you're more than 1.5 meters away and you're wearing PPE, but airborne spread...
Fiditaanka dhibcaha ka soo baxa qofka afkiisa ama sankiisa waa la maarayn karaa markay dadku isu jirsadaan mitir iyo bar, ayna xiran yihiin qalabka jirka lagu difaaco ee protective equipment-ka loo yaqaano. Laakiin markay hawada ku jiraan intaa masaafo ka dheer ayay socon karaan. Marka waa inaanu taxadar dheeraada muujino. Waanu baaraynaa sida uu xanuunku ugu dhacay ninkan, laakiin waxaan ku kalsoonahay inuusan ka soo qaadin bulshada dhexdeeda ee uu ka qaaday qof degan hotelka, ayuu yiri Brett Sutton. New South Walesna waxaan markii ugu horreysay laga helin wax xanuuna laga soo bilaabo bishii November sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo aan laga helin kays bulshada gudihiisa laysugu gudbiyey iyo mid dadka hoteelada ku jira laga helayba. Hase yeeshee, baaritaano lagu sameeyey bulaacadaha ayaa lagu arkay haraadiga coronavirus, xarun lagu maareeyo wasakhda musqulaha oo ku taala Glenfield oo ku taala koonfur galbeedka magaalada Sydney. Maamulayaasha caafimaadka ayaa ku boorinaya qof kasta oo aaggaas ku nool inuu la socdo calaamadaha lagu garto xanuunka, ayna isbaaraan isna karantiilaan. Qaar ka mid a shacabka reer West Australiana waxaa laga doonayaa inay sii wadaan xirashada afduubka ama maaskiga waxaa loo yaqaano marka ay goob bannaanka ku sugan yihiin, taasoo socon doonta asbuuc kale iyadoo gobolku uu ka baxayo bandow 5 maalmood ku soo rognaa. Bandowga 5 maalmood ahaa ayaa laga qaadayaa magaalooyinka Perth, meesha Peel la yiraahdo, iyo gobolka South Westiga laga bilaabo 6:00 maqribnimo maanta oo jimco ahayd, haddii kays kale oo covid aan laga helin gobolka. laakiin sharcigan ku meel gaarka ayaa khuseeya oo keliya Perth, Peel iyo South West ilaa 14 bisha Febraayo. Premier Mark McGowan ayaa sheegay in dadka goobaha gaarka loo leeyahay aysan ka badan 20 qof, laakiin goobaha martisoorka madadaalada iyo dukaamada wax laga iibsado aysan ka badan 150 qof. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk waxay sheegtay in warbixin laga sameeyay COVID-19 ka dilaacay Brisbane oo sababay in 3 maalmood bando lagu soo rogo magaaladaasi bishii la soo dhaafay lagu ogaaday in caabuqo ka fiday qaybaha hoteelka ee koridoorka la yiraahdo oo ah goobaha u dhexeeya qolalka oo lagu dhex socdo. Warbixintaas ayaa la filayaa in maanta la sii daayo Jimcaha ahayd. Baaritaan ay si wada jira u sameeyeen ayaan la filayn in si cad farta loogu fiiqo in cidi qalad samaysay ama cidi jabisay shuruucda karantiilka. Miss Palaszczuk ayaa Channel 9 u sheegtay in dowladeedu ay kula talinayso dadka karantiilan inay afduubka xirtaan marka ay furayaan albaabka qolkooda, marka cunto loo geynayo ama qashin laga qaadayo ama gogasha sariiraha laga bedelayo. Maamulayaasha WA ayaa iyaguna dadka ku codsanaya inay dulqaad muujiyaan, gaar ahaan dadka guryahooda khasaaruhu kasoo gaaray dabkii ballaarnaa ee ka qarxay waqooyi bari magaalada Perth, iyadoo dadkaasi ay si aada u doonayaan in loo qiimeeyo khasaaraha gaaray guryahooda. Debdemiska gobolka ayaa sii wada dagaalka ay kula jiraan dabka holcaya Beth Hills oo burburiyey 81 guri wixii ka dambeeyey Isniintii, iyadoo digniino laga soo saaray goobaha kale ah Shady Hillview, Bullsbrook East. Xaaladda cimilada ayaan la filayn inay kasoo hagaagto iyadoo roob la saadaalinayo. Sharci mamnuucaya in dadka isku jinsiga ee isguursada ama isu taga la isku dayo in la bedelo ayaa baarlamaanka Victoria laga ansixiyey kadib dood socotay 12 saacadood. Sharcigan oo loo bixiyey The Change of Suppression Practices Prohibition Bill ayaa laga ansixiyey aqalka sare xalay, iyadoo 27 xildhibaan ay haa ugu codeeyeen halka 9 ka mid ah ay maya ugu codeeyeen iyadoo aan waxba laga bedelin sharciga. Labada xildhibaan ee xisbiga liberaalka ka tirsan Beef MacArthur iyo Bernie Finn ayaa ka goostay xisbigooda kana soo horjeestay sharcigan diidaya in la isku dayo in la bedelo ama la caburiyo qof dareenkiisa dhanka galmoodka ah ama jinsiga uu markaasi uu isagu isu haysto inuu yahay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in diblomaasiyadii ay soo laabatay mar uu jeedinayay khudbadiisii ugu horreysay ee arrimaha dibadda wixii ka dambeeyey markuu xafiiska la wareegay. Mr. Biden ayaa sheegay inuu joojinayo kala soo bixidda ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalka Jarmalka, uuna joojinayo taageerada la siiyo militariga Sacuudiga, uuna mudnaanta koowaad siin doono xuquuqda dadka isku jinsiga ee isguursada ee caalamka oo dhan. Wuxuu sheegay inuu sidoo kale kordhin doono tirada qaxootiga Mareykanku uu soo qaato oo la gaarsiin doono 125,000 sanadkiiba, taasoo 8 jeer ka badan tiradii madaxweynihii ka horreeyay isaga Mr. Trump uu ka tegay. Sila wararka Mareykanka ayaan ku jirnaay. Qareemo u hadlay Donald Trump ayaa diiday codsi ay dimuqraadiyiintu ku doonayeen in madaxweynihii hore uu markhaati ka furo ama su-aalo lagu weydiiyo dacwadiisa ka bilaabanaysa aqalka senatka. Dimuqraadiyiinta ayaa hadda go-aan ka gaaraya inay isku dayaan inay ku khasbaan Mr. Trump inuu hor yimaado aqalka marka ay dacwadiisu socoto. Qareemada u hadlay Mr. Trump ayaa sheegay in casuumaadda lagu casuumay inuu markhaati ka furo dacwadiisa ay tahay uun wax istusis ah. 3 meelood oo ka mid ah 100 senator ayay tahay inay taageeraan si loogu helo Mr. Trump dacwadda ah inuu kiciyey kacdoonkii ka dhacay aqalka baarlamaanka ee dalkaasi. Saadaasha hawada Brito Sabti magaalada Perth waa roob 23 bay gaarisaa. Adelaide sidoo kale waa roobab 23. Melbourne qayb ahaan waa daruur 25. magaalada Sydneyna sidoo kale roobab, weliba dabeylo ay dhici karta inay isu bedelaan 27, halka Brisbane ay tahay qayb ahaan daruur 32°. halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.76 oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.